Sanbonani, welcome to African Story Magic with me, Gcinamhlophe, your guide on a journey through the wonders of African storytelling. African Story Magic is proudly brought to you by McDonald's Happy Meal Readers. Kwesuke sugela. Umaso kisimusi. Indaba kanomkhubulwana. Indaba lena engayibhala ekhuluma ngabantwana ababili abahlala entabaningi. Mhlambe niyazi njenge Valley of Thousand Hills. Entabaningi kwakuhlala intombazanyana igama layo uThando nomfo wabo omdala kuthiwa uBuntu. Bobabili baphila impilo emnandi bayasithanda isikole bayimisela impela ukuthi baphumelele. Uma uphela kunyaka isikhathi esimnandi lesi banesikhathi sokudlala liyashisa ilanga ngoDisemba hawema bajabulile abantwana babebhukuda emfuleni lapho bafika nezinye izingane babhukude bajabule bayipholisa phela ngoba kuyashisa ngesikhathi isikhathi ilanga hayibo kuba ngathi lehlile lehlela phansi ngoba indlela elishisa ngayo lizwakala usalele ezingubeni ungakaphumi ngisho embedeni manje uThando enye into ayithanda ukuyenza ke ekuseni kakhulu mayesheshe wavuka uyaphuma ahlale ngaphandle esihlahleni lapho ahlale abuke indawo yakubo enhle amagquma izintaba eziningi ezingathi nje ziwumndeni wezintaba nezintatshana ehlezi lapho alalele izinyoni zicula ayibuke lezi nto asho ukuthi ngaze nganenhlanhla ngazalelwa endaweni enhle kangaka ezweni lakaZulu kwelikaMthaniya manje enye into abayithandayo ke ukuthi uma esebenza ke eselungisa esependa umuzwa wabo wonke ukuthi uyawucaka kahle ngembalabala eminye ephuzi eminye ensundu eminye eminyama eminye icishe bemhloshana alungisa umuzwa abawudweba udwebe esebenzisa isikhumba semvu asigoqile wenza ngathi yilibhulashi apenda ngalo awenza umsebenzi omuhle umama singakusiza ma yebo umama avume bamlekelele ube muhle umuzwa ube ngathi mushasha Ubaba into ayenzile ke kulonyaka uhambile wayothenga itafula elihle elishaya edolobheni elinezihlalo eziyisithupha walibeka lapho edangilambu yakubo hawe bajabula abantwana uma usakhe ibhodwe elihle lobumba walibeka etafuleni abantwana bagijima bawulandiza imbali ngapha nangapha bathela amanzi bayifaka imbali kube kuhle nje ekhaya basho ukuthi hayi impela sifikile isikhathi sikakhisimusi Enye into yenzakala uke ngesikhathi kaKhisimusi phela kunabantu abavele emadolobheni kwiindawo ngeendawo ngisho eGoli kwaNdonga ziyaduma kwamntanami wendelephi abasuka koKapa loduma abasuka ekoGqeberha bafikile bazovakasha phela mabefikileke bafika bephethe izipho abanye bathatha izingane bayenazo edolobheni elikhulu laseThekwini hayi ke akayithandi kanje le ndaba uThando nobuntu uma nobaba bayabathatha babagqokise kahle bagibela isitimela yibo labo beyoshona baze bawufika phakathi eThekwini mabephuma akugcwele kanje abantu inginginya bayaphitha izela bayale bayale kukhona abakhalisa izinsimbi indala engakazibonwe umsindo ongaka uyashisa eThekwini imibalabale ongazange uyicabange hayi bangene ezitolo baphume bangene kunamathoyisi izinto zokudlala ezinhlobonhlobo wena doli wenani hayibo babone icathulo impahla zokugqoka akukuhle kanje abazi nokuthi bathengeni bayiyekeni acaba ngumuntu ingabe besinemali yanele ngabe ngithengela omzala ngithengela abangani bami ngabe ngithengela izingane zikamamkhulu lapha yana cabanga konke lo kodwa imali ayikho kumele bacabange nje izinto abazozithenga bona uma nobaba babathengela icathulo ezintsha base bezilinganisile ezimbalwa bakhethe lezi abazithandayo uThando unengubo yakhe enhle maqhabaqhaba nezimbali ezinhle zibomvu ubuntu naye ashisa insizwa igqoke kahle impela athi base beqedile baphumele ngaphandle uThando ufisa ukukhumula icathulo namasokisa ahambe phansi kodwa kuyashisa abe ubezosha besahamba njalo ubaba abathengelwa isikhilini maye bathengela bayawukhotha bahamba kancane sebemamathekile wangacabanga ukuthi yibona bodwa izingane ezijabulile eThekwini iTheku lonke liphela besahamba kamnandi beqonde khona phela lapho bezogibela khona isitimela e-station mabesondela kunabantu abaningi babukela indoda egqoke into angazi uyibona igqoke isigqoko esibomvu esinendawo ezimhlophe noboya obumhlophe ifakwe nentshebe efudumele nje hayibo ugqoke nesudu elifudumele ugqoke amabhuzu bambukela umuntu lo athi ubuntu baba
Mama, yini le ndoda igqoke kanjena? Ubani lo wababa loyana? Uyahleka ubuntu.
Uma wakhe uvala umlomo uyayifihla enze ukuthi angabonakali ukuthi naye uyibona ihlaya yonke lento. Athi lalela. Ungamhlekile wamuntu.
Ubalekile lwamuntu. Lwamuntu waziwa ngokuthi uFather Christmas. Ujwayele ukuhamba avakashela imizi ngemizi ephathela abantwana izipho ezinhle, izipho zikaKhisimusi. Athi ubuntu hayibo, akakaza afike nje thina endaweni yangakithi entabaningi asiphe izipho, akafiki ngani? Athi uma wakhe ubuntu mntanami, inkinga ukuthi usegugile phela ikhehle leliyana, angeke akwazi ukufika futhi akazi nokuthi sihlalaphi ke thina. Athi ubuntu asambe siyomtshela, ma sami somtshela. Abdudule azama ungena phakathi kwabantu ayomtshela ubaba wakhe amdoze.
No no no, cha 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 cha,
ambambe.
Yekela umuntu omdala.
Bahambe bangena esitimeleni. Manje sebethanda ukujabha abantwana. Abazwisisi le ndaba kalo ubaba othatha izipho azipha abantwana kwiindawo ngeindawo, ngisho kumazwe ngamazwe. Mabefika ekhaya entabaningi ekhayeni labo phezulu egqumeni, bafike bakhumule bagqoke impahla zokuhlala ekhaya, bathatha umango omnandi abawuthengelwa ubaba nomaya edolobheni bawudle. Awumnandi umango. Bayaluma bayakhotha ba. Ey wena, uThando uthi ayikho into engiyithandiswa kwamango emhlabeni. Uyiphungela imnandi, unuka kamnandi. Indlela onambitheka ngayo, indlela ongenza ngithokoze kujuleni kwenhliziyo yami. Hayi, ngingathi nje makuthiwa awusekho umango emhlabeni, ingaba usuku olubuhlungu kabi lolo. Kodwa ke, mase beqedile bageza ubuso, bageza izandla. Uma nobaba bathi abake bazama iy'mpahla zabo ezintsha abayithengile, bazama ukubathokozisa phela. Bayigqoka iy'mpahla zabo kodwa basajabhile. Yindaba lo wamkhulu loyana okuthiwa uFather Christmas angafiki la entabaningi, eValley of Thousand Hills, abalethela izipho na? Ngoba uyabona uma ukuthi abathokozile, athi lalelani buntu nawe Thando. Kuzofika omunye umuntu ngoKhisimusi. Ubani? Unkosikazi walela khehla? Qha, lona owethu unomkhubulwana. Yena ke uzoba umama Christmas wethu, umaso Khisimusi. Mayifikile la uzoniphathela zonke izinto ezinhle. Khululekani bantu bami. NgoKhisimusi uzofika qathatha. Abantwana bacabange, bacabange. Mhlambi kenzeka lento. Bayawulala ebusuku, babuka nebodwa. UThando athi uyayikholwa lento wena buntu. Athu ubuntu uyazi kungaba mnandi mangafika owethu umaso Khisimusi. Hayi balale. Bavuke ngakusasa sebebali izinsuku manje lelalanga leliyana lika Khisimusi lifika nini kanti yonke into ihamba kancane ngonyawo lonwabo wayibo kanti ebusuku ngelanga kuzosa kube uKhisimusi bayolala sebejabulile inhliziyo ziyashaya bathi bayabheka esibhakabhakeni nawo selibafazi beduba inyama nayi imihlola kuhlangana namafu amakhulu line line izulu esibhakabhakeni hawe liyadubiza waha waha awu zikizikiziki imbane bana imbane hawu nkosi yami bathi nakhokhe nakhokhe umaso Khisimusi wethu uzobe shibilika uzobe nyathela udaka angeke athole ngisho ukuthola indawo yokuthiwa yisentabaningi abone ikhaya lethu asiphathele izipho balale kabuhlungu bedidekile bethi kodwa yini lesehlelayo bathe mabephaphame kuseni he mabethi bavula iwindi bayabheka ngaphandle Mwaye isibhakabhaka silihlaza ilanga liyaphuma akukho nento encane ethi mvula bajabule bagijime bayogeza bagqoke kahle badle isidlo sasekuseni uma wabo ababuke bemile phambi kwakhe athi naze nabahle abancome mamamatheke nazidla athi sezivakashela amadlebe besamamatheke benjalo beza umsindo lezansi ngasemfuleni endaweni enobhanana omningi uthi pu Yini leyo? Bathi bayezwa iy'ngane ziyamemeza, iy'ngane ey'ningi sithi maso Khisimusi, maso Khisimusi. Hoyi, abavalelisanga baphenduka behla begijima begijima bayofika enzansi bafika awukazi ubona indlovu enkulu kangaka abakazi bayibona indlovu ngeso lenyama kodwa inkulu le lesilwane lesi phezu kwendlovu ukhona unkosikazi omuhle onebala elinsundu ogqoke ingubo enhle ogqoke imigexo yakaZulu Natal emibalabala ugqoke amabhengela imigexo wenani akamuhle kanjena uthwele nesigcolo esibomvu isicholo sesizulu hayibo nayi indaba waze wamuhle umaso Khisimusi uphethe isikhwama esikhulu esenziwe ngesikhumba senyamazana nangempela wehla wababingelela ngamunye ngamunye abantwana bavula amehlo uThando kuyena bengasakwazi nokukhuluma ke ubesemile ngqi ingathi ubanjwe umazibuthi bonke abantwana bayamemeza bashaya izandla bayimba yahleka maso Khisimusi ababingelele avula isikhwama sakhe akhiphe izipho
wena doli doli ofana ncimishi noma sokhisimusi akhiphe izindlovu ezinye ziyathofozela ezinye zibaziwe zakhiwe ngokhuni abanikeze imtshingo eyakhiwe ngomhlanga abanikeze inhlobo ngeinhlobo neyigubhu ezincane ezinye futhi ingathi imbenge ezincane ezakhelwe abantwana bamukele bamukele siyabonga siyabonga bathi besuka behleka bagijime bayizunge izindlovu siyabonga siyabonga masokhisimusi siyabonga siyabonga ndlovu enhle bajabula abantwana intombazanyana endala igijime iyongena komunye umuzi iyocela amanzi Muye, ndisho enkulu, phetha amanzi, afika anikeze umasokhisimusi. Aphuze nje kabili kathathu, abeke phambi kwendlovu yakhe. Awu ngomboko wayo, ifake emanzini. Idonse kube kanye yaphela amanzi waqede. Bahleke abantwana, bahleke. Awu asukume umama khisimusi, agibele phezu kwendlovu. Mayigibela ngaphezu kwendlovu, athi niyabona abantu bami, kumnandi ukunikeza umuntu isipho, kumnandi ukupha. Hawu ngifuna ukuthi nifunde ukuzakha nani izinto ezinhle ngezandla zenu nikwazi ukupha abanye abantu niyakuzwa lokho ngiyabonga abantu bami kumele ngihambe ngiyovakashela ezinye izindawo izingane eziningi zisangilindile bahambe behamba indlovu ithi pu pu abantwana hamba kahle masokhisimusi hamba kahle bayabonga bayabonga uthando nobuntu bahambe lapho bembukaza osithela bazibuza Ingabe abantu abadala abaningi abangayibonanga lento bangayikholwa indaba ukuthi nomkhubulwane owethu umasokhisimusi ubefike qathatha la entabaningi wasipha izipho ezinhle kanje athuthando uyazi yini owethu gogo uzoyikholwa lento uzoyikholwa xoxo siyaphela
share the magic with others find more stories in english and isiZulu on ecr.co.za under podcasts or wherever you get your podcasts african story magic is proudly brought to you by mcdonald's happy meal readers until next time please stay magical I'm Gcina Mhlophe
lena indaba kamasokhisimusi ibizwa ngokuthi unomkhubulwana umasokhisimusi ovela endaweni kuthiwa intabaningi mhlambe niyazi njenge Valley of Thousand Hills ngiyayithanda ngoba ikhuluma ngabantwana abajabulela ukubona into eyingqayizivele ukufika kuka masokhisimusi endaweni yasentabaningi ebaphathele izipho zala eAfrika futhi akagqokanga into ezifudumele akadingi ukuthi kuthiwe na useliyakhithika nakuse kuyabanda kunokhisimusi omhlophe qwa baye basho nezingoma eziculwayo bakhuluma ngewhite christmas ukhisimusi omhlophe asinawo ukhisimusi omhlophe qwa eAfrika kuyashisa likhipha umkhovetsheni Futhi ngithanda nokuthi umasokhisimusi muhle untsundu ngebala indoni yamanzi intokazi yakwabo igqoke ivunu liphelele futhi uyabathanda abantwana unomkhubulana phela uyaziwa ukuthi kwakuyindlovukazi kwakuyintandokazi yethu ngesikhathi sakudala wayebathanda abantwana inkosazana yothingo lenkosazana Ngikutshela ukuthi ke nginifisela ngamunye ngamunye ukhisimusi omnandi obusisekile ophepile ngithembe ukuthi uma nicabanga ngokhisimusi waseAfrika nikhumbule ukuthi nathi sinayo indaba yethu yala ezweni lakithi KwaZulu Natal kwelikaMthaniya makwande